Si viste guida, baby, qué mundo más bueno que Angola.
Let me tell this world I fell in love again. I was open in night, I can't just talk to them. Nayengarwachi, why do you do me that? Nebuzarwachi, why mimi ni wewe? Sivitegira, ebigambo byomukwano byambula. Sivitegira, ebigezo byolukundo ndeta myenda. Sivitegira, ebigambo byomukwano byambula. Sivitegira, ebigezo byolukundo ndeta myenda. Nzera venyize nkutula, ekinzita simanyi kutula. Mubango manyo kutula, ichonzitanga manyo mpulira. Ula mukwano gwo wadala, ainze gweli misinga kuliwala. Alengo mazo chikola, na weba mvuma. I love you, ebigambo byomukwano byambula. What can I do, ngebigezo byolukundo ndeta myenda. Sivitegira, ebigambo byomukwano byambula. Sivitegira, ebigezo byolukundo ndeta myenda. Sivitegira, ebigambo byomukwano byambula. Sivitegira, ebigezo byolukundo ndeta myenda. Nzere nasemba yokukulaba, lwalirwa kuna mukwano tewasibula. Walabikanga nkuba, watonya okatono lwamala nobula. Mukwano nze wankuba, simanyi kitufu kinze kyewankola. Labikanga zolo, saba kumanya musawo gwe wandoza. Kati nkole ntya mama, kuba mpulira munda gwe kyange. Nze omutima kwenda weke iwe, kola tuje nkutwale kwe waife kyenzalwa. Sivitegira, ebigambo byomukwano byambula. Sivitegira, ebigezo byolukundo ndeta myenda. Sivitegira, ebigambo byomukwano byambula. Sivitegira, ebigezo byolukundo ndeta myenda.